Amaze kungeza hariya ari ya gare rigeze ubwo yahise nahise mvaho we ahita akomeza agiye mu kanjye ari yatasiro ubwo nkikivana avuga ati kanyigira hariya ninywere n'akantu unombone kujya kwiryamye nkigishingura intambwe ya mbere nahise numva ngo ariko ndabyumva ariko ndabyumvira hano hafi kabisa hano hafi pe navuga ati isasu rirya hano hafi ntabwo rinisi sinzi ukuntu nagarutse mu muhanda gato ndebye mpita mbona imodoka yari iparitse hariya gare rigeze banabakuyemo umuntu bamufashe gutya ariko afunze amapingi baba bamwegeje hariya ngiye kubona mubona ngo pa irya kabiri riba riravuze ebana twese twaje tunyanyagira kubera ubwoba turavuga ati ebana biriya bintu ntabwo byoroshye
bivuze ngo uko bari bane bose buri muntu wese wamufata isasu rimwe
babazanye ntabwo babafatiye hasi tuzano
imirambi ni wowe bayipakiye ubyirebe
n'amaso yanjye
none se abo bane bose bari abasore
bari abagabo nyine b'abasore
kandi ubona bakiri bato nimwe none se ambulance yaje nyuma cyangwa sibashyize muri ambulance
ambulance yaje nyuma
nyuma
ambulance y'umukara y'abapolisi
na ambulance ya polisi yabatwaye
y'umukara
okay
niyo yaje banitu bapakira
icyo bapakira batwara
kandi ukuntu bajugunyaga mu nk'imifuka y'amakara abantu barangije bahita babazamuka yagibaze iyo ambulance yagiherekejwe n'imodokari eshatu
zose za polisi
ebyiri za polisi z'amavigo kandi hariho n'abapolisi inyuma bicaye kuri za ntebe zabo z'inyuma n'imodoka y'umurenge niwe yari ihagaze imodoka y'umurenge
imodoka y'umurenge wa kigarama urumva bivuze ngo mbese ni nk'ibintu byari bigize mbese ni abantu bari bafite gahunda yabo
mugabo natwe nanjye kumenya ibyo byose ni uko ngira umutima ukomeye iyo uza kumva ayo masasu umva abantu birukanse ba nyanyagiye
abantu bahise batata
hari abavaga mu mazu hano bose bakiruka
barangije barahamagara ati nimuze namwe murebe
reka twebwe nyine ko twaduhagaze hariya ziriya moto ziri kuko bakimara kubarasa bamaze umwanya munini cyane bahagaze imirambo batarayikora
bayishyize mu mashashi noneho wowe uhari
bayishyize mu mashashi mu modoka
baterera
mu buryo
urumva barafite ibibazo bikomeye
nta kundi nyine
banyira abantu nyine nibo bahombye kandi barabura igwende irengeza
urumva bivuze ngo hano mu gikonyo urumva hagize gute baje urumva kuhasiga amaraso mirambi ni yose
kandi n'ubushize havuye n'undi umwe barashe
n'ubushize baharasa undi umwe
noneho w'inshuti yacu niyo mpamvu n'aba bamere bose bari kuvuga ati ba bahungu bacu ubundi si babishe si babamaze
n'ubushize bamurasiye hariya
bamukuye hano
bamukuye hariya
baramuzamukana bamurasira hariya
ruguru none undi bamurasiye hariya
abantu bari abaho babikorera nta kubera
iki ntabwo tubizi natwe
ubwo wowe wumvise ntabwo ufite cyangwa n'ubwo urumva ntabwo ufite
ubwo iki si ubwo yagira ubwoba bwiyo
kagame yatumazemo ubwoba nta bwoba tukigira
shaye icyo akora koko yarabubamaze ariko urumva ari ibishoboka noneho rero njye numva ibyaba cyiza basubiza igihano cy'urupfu aho kugira ngo ugende gutya wese kubyumva
mwese bari mwese ntitangira kuzajya twuma amasasu nka gutya rero niko n'inzara iri kutwica ntihazabura bigomeka
Mese urumva ibyo bitabangamye wowe?
Birabangamye cyane. Eh. Nubibaze ku ruhame bose babireba abantu bashungereye popo.
Eh, abantu babireba.
Nibibaze.
Ubuse none.
Yanashatse no guhamagara n'umunyamakuru. Kuko ni ibintu byagaragariraga amaso.
Byagaragariraga amaso.
Telefoni yanjye n'uko yasize.
Mese hari itangazamakuru ryabimenye wowe?
Nta bantu babimenye namba. Natwe turi gutanga amabwira ahubwo nubwo mbega byabaye aribyo
tukihagera. Eh, urumva mbese muri wowe izo iyo ni inkuru uhagazeho. Iyo niyo ni inkuru uhagazeho hano.
Eh bana kabisa.
Imana idufashe kabisa.
Imana idufashe bana.
Eh.
Iturinde bino bibazo.
Eh, biturinde pe. Sawa urakoze.
Sawa.